waxaa kaloo nasiib darro ah in wakhtigan hadda lagu jiro ay shabaab abaabulanu ay ku dhiiradaan inay degmooyinka gobolka Banaadir ay soo weeraraan. Taasi markaa waxay muujinaysaa yacni sida ay isu mahadiyeen, marka isma mahadin doonaan haddii rabi idmo. Sida hadda loo kala firdhiyey oo loo eriyey ayaa loo daba kici doonaa biidnillah. Marka ma u suurageliyso, waana hami waalan ayaan dhihi karaa, inay hadda yacni degmooyinka laga soo galo magaalada Muqdisho iyagoo abaabulan ay isku dayaan ee weerar ku soo qaadaan. Runtii jabi halaaga ka raacay, nolosha ayaa lagu soo qabqabtay, qaar kalena meesha lagu laayay oo meydadkoodii aan dul tagnay. Marka mar walbaba waxaan ku badinaynaa socodka haddii rabi idmo, si ayaan mar dambe niyadda hadda gashay ayaan u gelin. Marka